anyị na-eje, anyị na-aga n'ala
udo.
We shall see.